Atu ye tulange ku number 5. Imwarumi kukaziva. Johani chapter 5 verse 1 kusika ku 47. Muchisi chiitwa Jerusalemu mwakali kaziva. Ibantu bagali kushomene kuti imanzi amugaziva alakonzia kuponya. Bagalizi achiindi kuti ingabaponezegwa. Eno muntu umwi wagaliwo wakachiswa kwa miaga ili 53. Jesu wakamubona ulirede wakamwambira kuti sena uyanda kuponezegwa. Mulwazi oyu wakamuhuwa Jesu kuti omwami sijisi muntu wakundibika mugaziva. Jesu wakamwambira wakati nyamuga weza bulo bwako uende ponya mponya oyu muntu wakaponyezegwa. Bamwe bantu bakakalala akambo ka Jesu kambo bwakali buzuba bwa nsabata obo. Bamajuda bwakali buzuba bwabo bwakulumbaiza mwami akuleka milimo yabo yonse. Jesu wakasola kuti abatondeze kuti nchobeni wakali mwana aleza. Walo wakalanguzu zya kuponya mubuzuba bwaleza. Pesi teba gashoma mulingu wepe.
Leza.
Wangai yanda inyiga ibishide.
Haipa
mana kwe ikutazo ifide.
Leza.
Wangai yanda inyiga ibishide.
Haipa
mana kwe ikutazo ifide. Ugati yeye. Ugati yeye. Mbobola. Ugati yeye, ugati yeye, mbobola, twalila ugati yeye, umutwe, mumabambo, bigili, bununu nandiswe, umutwe, mumabambo, bigili, bununu nandiswe. Ugati yeye, ugati yeye, mbobola, twalila ugati yeye, ugati yeye, ugati yeye, mbobola, twalila ugati yeye, gamubuga, gamubuga, gamubuga gagatupaide, gamubuga. Gamuga, Gamuga, Gatu Paile, Gatia, Gatia, Mobola, Twalila, Gatia, Gatia, Gatia,